go see them. Kwasa music blogs, don't see how. Don't see how. Don't see how. Don't see how.
Call me Jaron. Yeah. Don't the one to see.
The drama boy.
Everybody want me, deserve to be loved. Chimango baba, ukapiza solunga ma. Everybody want me, deserve to be loved. Chimango baba, ukapiza saku konda. Bazako bakonda na, iwati azanda. Bazako na besari, iwati pakanga. Ukamushi, vala mushi, beza wako iwe, ubele mushi iwe. Chikonde si chuma, sanka wako iwe. Naka crash, maybe umafuna chape kuka cash. Oh nana, unapeza kudala naka crash. Yeah, umafuna chape iwe cash.
Oh,
oh nana nana.
Ababa kasha na bale bila pembia. Ababa chikondi ine na vita kata. Sinifuna kungena mo chikondi. Oh nana, I just want to be safe, okay. Fachi kondi ni na vita kata ine. Foko ndana ni na vizona. Bena bali tulisha pokale, bena twalilisha pokale. I don't want to be loving. Bama lafu ni yopa. Foko ndana ni yopa. Bunga na 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 na. Bunga na na shikonko na neyo.
Naga wayu yopa. Umafuna chape kuka cash. Oh nana, unapeza kudala nika clash. Yeah, umafuna chape iwe cash. Oh nana nana.
Apa manje ni kusakila chape drama. Bakashana na baka iba nangena sanga. Oh, bama love, bina sila. Nilila chape drama. Bachikondi vijama. Bima si abangamla,
bima si abangamla.
Oh, bali bishamo, dale bita mwingi. I don't want to be loved. It's okay. Lele lele lele. Ooh, yeah. Sachikondi.
Maybe umafuna chape kuka cash. Oh nana, unapeza kudala nika clash.
Exclusive from Kwanza Music Blog.
Umafuna chape iwe cash. Oh nana